Shah Sharif Makarama
Naman Music
Chief Kiumbe the Boss.
Umenigusa kwenye hotspot kama nimeshinda jackpot au vikukunguni, yeah. Undazo dola mfukoni, yeah. Hauzo nyuso machoni, yeah. Mauna nini na nini unaniroga.
Nimekuweka ndani, lazima niamini mimi mdigo wa pwani. Kina ndoni na nyumbani, nikujuze washikaji.
Nije Mombasa, niwajua wazazi wako.
Na vile mina faidi, siamini kukupata. Penzi letu tulitunze, tusicheze dana dana. Penzi limenoga na tumeanza kufanana. Tumombe daima atulinde maulana. Yani paka kiyama, apa kufa kuzikana. You're the one in a million, one in a billion. Nikubeni nisema ama is a trillion. Umeni bamba kweli baby skia. Yani nikikukosa mwenza kontaji fear. I'm the king na wendo malkia. Kwako mihoi mihoi baby mchezo siya.
Yeah. Kama nimeshinda jackpot.